Zed latest music.com.
Dr. Chimbinde mwana karuchazi Zeni tukine ngoma enu Kina sikosti Nificha ligile mangi
Don D aka Karikeka Kona kubea nina Fox Konka Okay Fox Konka
Music Jamboke ni mwane Chimbinde mwana woma Jamboke mwahaibo Chimbinde mwana woma Jamboke mwahaibo Chimbinde mwana woma Jamboke mwahaibo Kwa mwela kakozo, jambo keni mwaimu Una mayuti, kwa mwela kakozo Yaka kutoya, konjie na yaloya Kwa mwezi kakozo, jambo keni mwaimu Chiminde mwana bomba, jambo keni mwaimu Kwa mwezi kakozo, jambo keni mwaimu Jambo keni mwane Chiminde mwana bomba, jambo keni mwaimu Chimine mwana woma, utamboke mwaimu Chimine mwana woma, utamboke mwaimu
Utamboke mwaimu, lukwa mwezi mama toya Wena Dr. Chimbinde, uweleke kakozo Baufuma ni mpuzo, vene baloya Mwa hae mwama toya
Kaokeba twazi kunubo shangari ngakavao Chole vana sepa mkaba niboyi Jibulela mina maloyi Mwakwenu yola vana bambina kuno vareka
Jamboke ni mwane Chiminde mwana woma Jamboke mwaimu Chiminde mwana woma Jamboke mwaimu Chiminde mwana woma Jamboke mwaimu
Bakwa mwela kakozo
Jamboke ni mwaimu Una mayuti Bakwa mwela kakozo
Yaka kutoya Konjie na yaloya Kwa mwezi kakozo Jamboke mwaimu
Chiminde mwana boma Jamboke ni mwaimu Kwa mwezi kakozo Jamboke ni mwaimu Jamboke ni mwane Chiminde mwana boma Jamboke mwaimu Chiminde mwana boma Jamboke mwaimu Chiminde mwana boma Jamboke mwaimu
When I chimbinde laula When you got to the taula When you will know you can fella
When I chimbinde mwana woma
When I chimbinde laula When you got to the taula When you will know you can fella
Okay when I chimbinde laula Lumbote I be wanzima laula Lumbote
Music Jamboke ni mwane Chimbinde mwana woma Jamboke mwaimu Chimbinde mwana woma Jamboke mwaimu Chimine mwana woma, utamboke mwaimu
Bakwa mwela kakozo,
utamboke ni mwaimu Una mayuti, bakwa mwela kakozo
Yaka kutoya, konjie na yaloya
Kwa mwezi kakozo, utamboke mwaimu Chimine mwana woma, utamboke ni mwaimu Kwa mwezi kakozo, utamboke ni mwaimu Jamboke ni mwane Chiminde mwana woma Jamboke mwaimu Chiminde mwana woma Jamboke mwaimu Chiminde mwana woma Jamboke mwaimu
Akufuya ule mulimu Mwami sebezi ya hao Dokuta chimbinde Lwa itumela kuwena Kwa kutotusa sichaba Hava pili hande Bona mayusi Hava pili hande La ingero rupepo Walikolo batamelwa Bona mayusi Walikolo batamelwa
Music Don't Jamboke ni mwane Chiminde mwana woma Jamboke mwaimu Chiminde mwana woma Jamboke mwaimu Chiminde mwana woma Jamboke mwaimu
Bakwa mwela kakozo
Jamboke ni mwaimu Una mayuti Bakwa mwela kakozo
Yaka kutoya Konjie na yaloya
Kwa mwezi kakozo Jamboke mwaimu Chiminde mwana woma Jamboke ni mwaimu Kwa mwezi kakozo Jamboke ni mwaimu Jamboke ni mwane Chiminde mwana woma Jamboke mwaimu Chiminde mwana woma Jamboke mwaimu Chiminde mwana woma Jamboke mwaimu
Mbeti mbeti ya mbeti mirupa yo Foxy 40 mbeti ande mirupa
Mangwe shema mwe kuwa vile Mangwe shema mwe kuwa vile mwa matoya Mawe kuwa vile mwa iku Mawe kuwa vile
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Party 2
Saeza la utwa utwa
Ususo kuba muna
Kilizwai
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 Ususo kuba muna
Zaidlatestmusic.com